whole thing is a witch hunt.
Yani Donald Trump alika seli Florida kubeda la tarata don politiki kuma uwe sena aka jalakili 7 olu labeni ani lafasali konyauka. Akanga kan jabili ke jalakili sem bisaba ani wolon flala munun do betaka ko aya daba kama kuka jamana ka lakana kunafuni ani bembeli anika kunafuni kolondi anika kunafuni bali akaseka ladi ni republican ka wasaden Lindsey Graham ni ale daduna uka jemuka this week uka shen abila ale akilaini.
You're accusing the guy of being a spy through espionage.
Jalakili munun taraka sin ama dabolindo akama yasa kaka jamanatigia nyemogo ya koro o jala ko o mine ka babulu ani aya jalaki kafoko aye dendeli barake utene balika Donald Trump kokoromado abisigialendo kafoko amake tankini dalwa wore mana ayira kafoko ayake nebifeka akore famia wa mehake tunyini kaufe ko wera bisaka ke munteni wa republican famba behakila kafoko saria kon talendo sisan kake politiki mine kelemine
that the law now is a political tool
dalwa fosite nabora sekesekeli mbesena ko seven from ni abisigaleno kafoko gunuma fondo ni alekera Jack Smith feni ale uka ladidikela krenkralay nunungo ntara ku ke keleke minai ni la selikera Chris Conce uka jabarani ABC la.
And although President Trump went on the offensive last night, has attacked
alina asoro Donald Trump awulla kiire lafasa sutemene aye kuma gelon taganyesi jamana ka sariya kubidama aya fofene kuka warimbedo FBI la kuko war dilijo ne dalindo ala kafo ko abina sariya nyumansoro ni koina sariya muani munkaka alabana ubina kulumu blasenka ni oye Ameriki jamana deuni ni oya anyona werawi ulude bina fo ohon walma ayi nasoro akanga nyangi walma nasoro aye Ameriki ka furba franka sariya nae dan kariola
and whether or not he violated federal criminal law.
Donald Trump ye la selike aka bololo sarakan truf social ako sebeni belebele bala ko ale note kale jaba jijelendo ko Ameriki jamana nyamo korosi madiliga nomine furuba jamana ka sariya ufe anyingale kwa Fox News ka karidon Ameriki nyomine likira koro William Barr ni alifne barake Trump ka fanga konnala ye kromatikali bake kanyesi jamana nyamo koroma mu nanani segasegali aya ira ka foko ay baramunke ko ama jantunyira la barake ni
battle plans for an attack on another country
feremunu blalendo senka yasa danka kari jamana werela ani kiritike suka seria 7 lute fiu Donald Trump ka kenreye 7 frawi ne akila ka fo fangaye ulika jomke akera ni media hakia ulika joy uye suga feresugu bedi ama yasa akasekana ni 7 frawnu ye
opportunity to return those documents.
Ni wakati nina, Trump kokoroma doli afanga ka bokosebe ali republican yera chema ni ubefe aka ikambo uka brebreton tuwala jamana nyamuga nofe samba flani mwa ani nani republican ka chebo Vivek Ramaswamy ni ali na CNN ka State of the Union.
I personally have no faith whatsoever in those vague allegations.
Ni nyeta la chukusila makamba munu talimfleni ni nukera chenye ni akila kafo a kunyumante wa neko nisika sika lendo ala kafo ko chen munu kuni kuma nunu ko a chen mina sika dakena ka nisika lendo ula ga antena bisigilike ani nyagaminike jabili kolon wal makiri kolon ani saria dankarli la saria ni nyonche
with a violation of the law.
Ni Donald Trump nyangira ni nkola abisonga nyangika black kasola ga saria domboga do fana yira kafo ko saria fuite mumba bali akaseki kambo Ameriki jamana tiga nofe.